Zipuka familia. Nibonge zibonge kanyagia story. Nyanike sianike kanyagia story. Niseme niseme kanyagia story. Wajatu nilipue kanyagia story. Nibonge zibonge kanyagia story. Nyanike sianike kanyagia story. Niseme niseme kanyagia story. Wajatu nilipue kanyagia story. Kamata nikusho vile tuta songa. Hawa watu walifikiria tuta toka. Walisema mapkamnya wata toboa. Siyo likuwa ni maoni yao waliona. Silikuwa mayai saizi ni vifaranga. Hivi karibuni jogozi itawika. Ningependa sana kuendelea na ukweli, lakini wacha nikanyagie hiyo story.
Okay, beat na slap shinda bare ya kitero. Kumake pussy wet ka watermelon. Hello karo kumbea tegi magana. Di 50-50 kugawa Kenya lian. Man, ni story wanga ni kwan. Nakam, nana liban, airport atini patni. Zini meka tatu deko unakumbuka wale wase. Kanyagia hiyo risto.
Bonge zibonge, kanyagia story.
Nyanike sianike,
kanyagia story.
Niseme niseme,
kanyagia story.
Wajatu nilipue,
kanyagia story.
Nibonge zibonge,
kanyagia story.
Nyanike sianike,
kanyagia story.
Niseme niseme,
kanyagia story.
Wajatu nilipue,
kanyagia story.
Kuna vitu mosi mazeju mutaka kusema, lakini nabidi tu kanyagia story. Yude buda flani jua limes mwanate. Hali miseke na madhake jota imani mkot. Sari zoti ni mdoi na katoi kwa kot. Nako film tani after madhau katha. Kuwa sot kwa kot na mafake fakers. Mazeju alijipuka milaki ula stress idea watoi alitupa. Na ule fake karau mazeju alidipu. Maya wave sentence kwa manus magazette. Wakenya walikuwa antias kanyagia story.
Misezi kanyagia story jukwangu ni kama obi. Mavijana kulida life na kucheza kama doli. Wapo madozla na deli awajitowi. Magava kudunga madiga gadele watu oni. Election kukamsi kwetu watapiga odi. Afna izo madezwa ukutu uzi moyoni. Najua vile tatudho na kanyagia story.
Nibonge zibonge
kanyagia story.
Nyanike sianike
kanyagia story.
Niseme niseme
kanyagia story.
Wajatu nilipue
kanyagia story.
Nibonge zibonge
kanyagia story.
Nyanike sianike
kanyagia story.
Niseme niseme
kanyagia story.
Wajatu nilipue
kanyagia story.
Wizi juya moshi wit imenishika. Nilishika ikanishika gava ikanishika. Wakani pika chain bila swali ama story. Nenda tala juya vela. History ni ngori kanya ni bribe na corruption. Na ni true story. Nikawapea robe waka kanyagia story.
Stoma dindo mi, kimstari wa ni mashadidi. Madem kibao, pia uneza kuwa shahidi. Ilikuwa una Friday, mia isha na waridi. Kuwa take two out, vile nikuwa nimewahidi. Tukafika club, vile nikuwa nimejipanga. Mabesu wa kukam, na misu kuwa nimewalika. Madrins kuona, kumbe kulipa wajajipanga. Maze bill kukam, kanyagia story.
Sadi ukabila ajira hakuna. Mishara ni dunbei nazo kupanda. Usalama hakuna, shababu ni tisho. Ai! Kanyagia hiyo story.
Nibonge zibonge
kanyagia story.
Nyanike sianike
kanyagia story.
Niseme niseme
kanyagia story.
Wajatu nilipue
kanyagia story.
Nibonge zibonge
kanyagia story.
Nyanike sianike
kanyagia story.
Niseme niseme
kanyagia story.
Wajatu nilipue
kanyagia story. Kanyagia story. Kanyagia story. Kanyagia story. Kanyagia story.
Nibonge zibonge. Nyanike sianike. Niseme niseme. Wajatu nilipue
kanyagia story.